Raindrops music.
She party on a foot. Mutemba, Mutemba.
Yeah, yeah.
Mwana wa mpezeni. Alongside. Mwana wa mkomboni.
Mutemba, Mutemba.
Very bad.
The Zambian doll.
Mutu wakodi usi wandi wapenda unawamira puanji pa WhatsApp iwe. Kamwe ya kodi isi wandi maloza inawamira puanji pa Facebook. Maria ni wapatu pa muziko maprofa wapikicha naika mwenye. Johnny ni wapatu pa muziko maprofa wapikicha naika sungu. Anyamada mumaenda na mendo koma pa Facebook munaika mabima. Azimai mumagulisa chikanda koma pa Facebook chikeni na shawama. Profa wapikicha ni number plate. Monga ya benzi na kolola. Magero di maona pa WhatsApp. Ambili jape ni vimbaya mbaya. Profa wapikicha ni number plate. Monga ya benzi na kolola. Anyamada mumaona pa Facebook. Ambili jape ni vingere ngere. Mapolofa wapikicha. Mapolofa wapikicha ya. Mapolofa wapikicha. Ambili jape ni vimbaya mbaya. Mapolofa wapikicha. Mapolofa wapikicha ya. Mapolofa wapikicha. Ambili jape ni vingere ngere.
These chicks be too fake for real life. Walombo welele to the almighty. Fake deep but you try and be my wife. Wala wala koma Facebook ni malike. Nifuna uja weni nao napatipi. Noti uyu uyu wani kwezeka BP. Ija picture inamu kwezeka CV. But imoreali ya moneka fimbi fimbi. Muzaka pia kuhipa wa shaitani. That's why wagai wakatea the irani. Pro pic ni bima moreali wala. Ati unkala kabulonga oli mukamwala.
Profa wapiki chani number plate. Monga ya benzi na kolola. Magero di maona pa WhatsApp. Ambili jape ni vimbaya mbaya. Profa wapiki chani number plate. Monga ya benzi na kolola. Anyamara mumaona pa Facebook. Ambili jape ni vingere ngere. Mapolofa wapiki cha. Mapolofa wapiki cha ya. Mapolofa wapiki cha. Ambili jape ni vimbaya mbaya. Mapolofa wapiki cha. Mapolofa wapiki cha ya. Mapolofa wapiki cha. Ambili jape ni vingere ngere.
Mapolofa wapiki cha ya. Yanga kudabwisega ukamuona pa Yahoo pa Google na pa BBL ni Jennifer Lopez kumana naye si atuolo vis-a-vis pa profile peka kuitochoka kanongola ka manje wamuona live muntu shape monga orange waila sama toothpick kumfeshi kwa kakweka monga alisa mfuti ndiye pachazungwa makambiratu kuti the most expensive thing is pretense tiani chione tisazipala vikumba vamberere ngatiziva kuti ndisambuzi koma na diabla nazo nkhani.
Profa wapiki chani number plate. Monga ya benzi na kolola. Magero di maona pa WhatsApp. Ambili jape ni vimbaya mbaya. Profa wapiki chani number plate. Monga ya benzi na kolola. Anyamara mumaona pa Facebook. Ambili jape ni vingere ngere. Mapolofa wapiki cha. Mapolofa wapiki cha ya. Mapolofa wapiki cha. Ambili jape ni vimbaya mbaya. Mapolofa wapiki cha. Mapolofa wapiki cha ya. Mapolofa wapiki cha. Ambili jape ni vingere ngere.
The Zambian